sugar my roll deep. Usiku we ni sugar my roll deep. Nilale kwa kifua, yoga rufu ya maua. Nipandisho na shusha, vyangu vya kuchukua. Baby, unesonde kama mkongo, eno lime ni cha ukongo. It's you that I'm gonna die for.
I just wanna stay back. I'm gonna love you every day.